This is the African Music Mix on the Voice of America.
In African music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
Hey yo, hip hop heads, this is Different Zulu Point and Haji coming through all the way from Senegal. Thank you, DJ Awadi, for making this happen. You know it's native, babe. So if you feel you ill on the flu, go and go me orange. Vanessa, your flow style, Zakos Polish, lyric with Polish. We let it go since it's Tonish. And we pull it up, my corner on the scar. If the Telana Madwana is a game, go on, 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 so don't call I be your preacher, the true teacher. Me singing Shiang is all shinja. Nibe njenge zinja zinja. Unpefunwe nangafintis like the change of autumn to winter. I'm so glad that I can reach ya. Now your soul will be richer. Umo ingwele wa msutisa na pita.
With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Na jinzi, beri na jinzi Master J na malavaki Beri na jinzi sivayo na kuenda kwa waku Kitani utani vivi unaweza ukakosa mke mzee Jinzi pigwi pasi wala jinzi ifuliwi Angalia sana jinzi nyeusi pigwi kiwi We mwenye ushangari Jinzi umevawe ulaya mpaka umeiona ifai Lakini kiletwa bongo inaonekane na dice Sema unataka nini, beri dukani Au unataka jinzi mtumbani Fashion nyingi zimepite la jinzi shuki thamani Kila moja na pendeza Hakuna na yo mchukiza T-shirt na jeans Sitoweza kuyacha inalitoa chicha na mina wakilisha T-shirt na jeans Kila moja na pendeza T-shirt na jeans Hakuna na yo mchukiza T-shirt na jeans Sitoweza kuyacha inalitoa chicha na mina wakilisha T-shirt na jeans
Wone my sister do how wacheki machisi Mtazame kidume kisha wacheki matoso Wamefa t-shirt na jeans Wamenoga kitisi Hata idadi ya mitumba mingi ni t-shirt na jeans Kuna jinzi za buku kwa rewe zangu na mimi Kama mwongeaji bado bei itashuka chini Pita pita tandare beri mpaka shilingi hamsini Na bado kifao tonekana mtoto wa mjini Ingozi kwa jinzi na beri za elfu thelathini Kama fat fam fuk dada na sin johnny Isofawa ubeji masaki na mikoteni Sinza na choki kuu kwa ujumla wa hali ya juu Sio kama sipendi dira nitoke kipapa Sema jinzi na unafuku kuliko swali ya kitambaa Kwanza na isip kwa nina lumu muda mrefu Jinzi blue na nyeusi sio raisi kushika uchafu Bajete sabuni kwa mwaka inaiza ikawa elfu T-shirt na jinzi kuna semwa zina thamani Kama ubalosini unaweza ukanyimwa visa sababu umevaa kiuni Sema t-shirt na jinzi sinaripa sana stejini Vaa jinzi black jupiga t-shirt white Kisha nata na biti Hata kama mbovu watu watakuwa na uko fiti Kwa bahati mbaya shuleni walipanga mavazi Ingekuwa hiari yangu ngevaa t-shirt na jinzi Kuswa sabu ya bakora mini singekuwa na wasi Kwani mbele ya jinzi fimbo singepata na fasi University kona kwa kilisha ndo kama kazi Na t-shirt na jeans ayo kwa tusindo mavazi
Kila moja na pendeza
T-shirt na jeans
Hakuna na yo mchukiza
T-shirt na jeans
Sitoweza kuyacha inalitoa chicha na mina wakilisha
T-shirt na jeans
Kila moja na pendeza
T-shirt na jeans
Hakuna na
t-shirt
na jeans.
Yeah, MJ Records, UVC,
t-shirt na jeans, t-shirt na jeans, t-shirt na jeans.
Waya waya,
pipio,
gaza waya.
African Music Mix, right here on the Voice of America.
And then you can't sing it. Papa na Whitney, Brandon, na Diana. Bitumba baba baba. Toujours, toujours, hein?
When you are gone, I'll let baka melo naviga kwa kwenye ngoma ngai mambebi toka ngwata baka nendema naviga kwa kwenye ngoma ngai mambebi toka ngwata baka nendema detema detema maliya mwana kumai asiwe malaria malaria sala Kamili kwa sukale ndea wote Siwa wambe ndikona penandazi Gasheti waya wakathambi usia ungu Yulo manyani na kweje oku nanzobi Numitenjaro nedele saya nazi Yulo manyani na kweje oku nanzobi Numitenjaro nedele saya nazi Maupitite na konie kale jesa Na ukubitha na kitio wanedema Maubitite na konie ngale jesa Na ukubitha na kitio wane dema Detema, detema Mwajia, mwana kumai Asiwe Mareria, mareria Salala Umbe tuweka na kumakomu waka mbe Meza manyuna nondo waka mato Umbe tuweka na
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Yeah. Last minute, I'm always dangerous. You can tell. Osa diai uli pakapani kwino kwino usebenza muntu hard worker kutia kutuna sita. Iwe yo diai mchaiko kadiru. Kala sipeza kutia polika. Mwamele kumanche tikira, mwamele chiriri chalo. Upeza kutio lombola yai, mchaiko penalty kala si upeza kutio watuna. Zuba chifika, mwamele chiriri chalo.
Yeah. There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Jane. Madam Jane.
Come.
Na bangi din na proceeding.
Proceeding.
Thank you.
Ngomo Amuna Jane Balanjin Nabaki Din Naposi Din.
Now